njagala kudda atenga nakafuko nze muno nakamala kudda sijja kukisani nayo mukyala n'olwekyo tambula ebyange byakomawo ngira ononya bulifuna kusana ekyo kikyali kituusa enseeno tonnakiwuna puluso w'omukwano osanga kituufu nalinze muno osigwana puluso